Mezi lovu mbose,
ya lona.
Oko atakata iponina,
atakata boni bosa utunina.
Mezi lodo buo,
kani kwendi zeke na yeke na.
Jiva na yonu mbo,
anu anacha mokwa pyo.
Mezi lovu mbose,
ya lona.
Oko atakata buo,
atakata boni bosa utunina.
Mezi lodo buo,
kani kwendi zeke na yeke na. Chief, and I don't walk. Oh, Miss Lovum was the oil alone. We are there. I don't get up when you put us out. What can you when this year care? Yeah, and I go.
Siapa pun yang kau cintai. Hey,
Can you bend this again?